E te maumahara hoki ki ona mahi nui mō Ngāti Raukawa, ki te tonga mō te iwi Māori, mō tēnei mea ko whakatupuranga rua mano hoki, kia kahake, kia pakari, he kitenga nui mō tōna iwi, mai kona ka timata ngā mahi whakarite mō te wānanga o Raukawa hoki. Nō reira koe ahau e whakaro ana tēnei momo tangata, kore kite ana. Nō reira, mihi atu ana ki aia. Me kei ona mahi, hei rangatira, me tōna whakakitenga mō te pāti Māori hoki.